trendybeats.com.
Kabla ya kutoka basi baby girl vangu wa mpya wonyeshe. Sema tuende wapi leo nataka tukeshe. Taka masina kitu nitakopa kwa sheshe. Na tukenda kulala naomba mvua inyeshe. Na jabara umapema mina mengi ya kusema. Kabla ya kuenda club to check your movie cinema. Achana na kick za magazine machie wema. Usinywe loko bia jechi mzee kasema. Ikisha mambia waiter lete ingine chop chop. Nipenya manono misi take ma top top. Yani zaidi ya sukari nipe vitu vitam tam. Mida yogo kuwika situ sepe na hum hum. Nasema siku yako baby, ya chio na vataka usiogope. Cheza cheza baby, nipo nyuma yako usiondoke.
Kwa waist, piga kimini, high heels, tamu kwa chini kwa ninga. Speed is shirini, tukipendeza, rocka ya nini tukitoka. Yumpaka chini, tamu piga kod, yumpaka chini tukitoka. Yumpaka chini, tamu piga kod, yumpaka chini.
Kukwacha is not easy baby. Kino navyo kata na kwa cheesy baby. Wanatutolea macho. Tuonyeshe kifuatacho. Nataka tuende juu mpaka chini. Juu mpaka chini. Baby tuende juu mpaka chini. Tuende juu mpaka chini. Juu mpaka chini.
You know you're rocking with the best boy. You got tattoos, I didn't know it. Ola ola so up, I don't show it. And if you're tired, I can take you home. Nasema siku yako baby, get you na vataka usiogope. Cheza cheza baby, nipo nyuma yako usiondoke.
Kwa waist, piga kimini, high heels, tamu kwa chini kwa ndinga. Speed is shirini, tukipendeza, rocka ya nini tukitoka. Yumpaka chini, taku piga kod, yumpaka chini tukitoka. Yumpaka chini, taku piga kod, yumpaka chini.
More music on trendybeats.com.